teddi faydi min calmin kala kediɓe mbiya oɗo wattu studio taman yewtere sukaɓe activité jeune asawere hannde noga ɗiɗi lewru ma hitande 2021 mbiyen bisimilla moɗo e ndewɗo yewtere wonanno ga fandu haala ɗum woni Mamadou Samassi Oumar Waygallou Oumar Waygallou no mbaɗɗa jawdo feere ko jogonɗamile mbiyen mbasu o
sembe kabaruji ɗi anni ɗum woni kawrital noga e goɓal koɓinoddata forum de Bamako ɗum waɗi le leydi meɗiɗo ɗum timmi le kikiɗa ko oddu caggal muɗum en jaram moftere fedde neɗɗodirde ɗiyantemde kutteji hoɗɗum wonde waddude fewde sukaɓe ɓe gaɗi noddago fewde e laamo kañe murtuɓe tinno pamra garen timminiren birki sembe cani
jawandu feere mbiyanna yirwere duminde nawtorade golloɓe projet ji yalla mbiyanna heɓɓude nafa moɗo le kewal ɓiɓe adama le mbiyanna sahel guel ɓuuri foof leydi malindi mbiyanna oɗo sisli woni ko sukaɓe huncani hoore mbiyan faysoɓe walda e mbiyan kawrital noga e guɓal furamde Bamako
le ngal ɗo kawrital sukaɓe du matama toon sembe seko litidiri yogoɓe ɓeɗo sukaɓe fu mbi wattu joni immadiraji kani waɗede yalla sukaɓe ana kokke golleji le lefol sahel guel fa jaam e deƴere hewte le nokko o
ndenno banggal muɗen ketto Afizatu Touré ko hanni kanko Kalifa Goyta
le dialogue entre
coddagol so halde hakkunde yimɓe dabere lobbo e jooni ɗum wawi latade sababu andinde homo fou hoɗum saabi so wona jaɓanɗo hakkille goɗɗo yirwere leydi wawa heɓede caggal sukaɓe saabi so a jiɗɗo heɓude jan ndenago wajibi kena tewtana golle sukaɓe wajibi kena ɓe maare fa gasa ɗum ɓe yiɗi ɗuɓe kuncana hoore cellal e leydi soɓe jiɓɓe faɓe keeɓa keeɓe nafoje ele leydi ndi wajibi kena ɓe kenno sukaɓe jokkolle
Oumar Waygallou mbiya murtere golle ƴentema timmi keñan le leydi Mali ɗo
wakkande nde ɗo murtere timmi nde fo fedde nde holitiɗi waran fuɗɗude murtere balɗe jogo wonde kasen lenogay e nayyi lewru me hendu
ndeɗo murtere mbiyan sukaɓe mati ɗum sanne ɗon ɓe daari gouvernement e kañe kamɓe yimɓe syndicaɓe tinno hawro dow gotun keɗɗanɗo koɓe kanni Mali Diawar
min dibbi IBK yalla haddi hon ɗiɗo tiallaji leydi ndi haajaka fewi ɗum murtere golle yo wajibi ando wokkata jonno mayɓeɓe jogui enen wuurɓeɓe laamiɓeɓe kannatamin gonga koɓe junni duuɓi retraite ko laatiki sababu jokkoɓe hewɓe jukkiɓe ɗum mbasiɓude golle ley leydi Mali sikki wala kay moftere golle nde na torranmi nden naɓɓan leydi ndi ɗum caggal saabu golle ɗe foof dariki nden oɗo alhaali leydi ndi wawde gikke wonande goto foof ɓeyrade ɓine jokkoleɓe ɓe heeɓa fa hande golle ɓe
Oumar Waygallou mbiyanna yimɓe tonka le sarto gundam gaɗi majere yontere ƴaɓɓinede yalla mbiyanna woytade wayne denago le nokku o
ɓeɗo yimɓele ɓe mbi wakkati furɓe palete ley ɗatol hakkude tonka kañe ɗati goɗɗiɗi jewlel mabɓe an tete le oɗo nokku
ɓe dardi lamkoɓe fiide dabbireji yalla mbiyanna kamɓe guineji mabɓe fofuna ndeno ndenno kanko Abdoulaye Kassé woni men keƴaɗo haala majotoɓe keɗɗanna ko haali e le mbiyan majere nde
ɓe ndeɗo majere min jaltuɓe fa min kollita ndima ko amin ɓantama e juuɗe amin saabu rafi ndenago mawɗo gonɗo e nokkule ɗe yimɓe ana hiɓɓe jamma ila ñalon ɗuɗati gondi leydeɗe nogal jeɗɗi tonka tonka guɓɓe joguiɓe koɓorɓe aɗa nangui ɗum hakke amin yaade wartude ɓantama e juuɗe amin so gonga oni min tamti wattu warnuɓe kaani fiire dabere ɓangal oɗo tiɗɗal
jeehen yewtere meɗen mini magga Oumar Waygallou jawno feere fa hande moftorwal joyina e yimɓe heeɓe banggal gouvernement kesso transition o
a wofo e fe sembe seko tiliki yiidude ɓiɓɓe leydi Mali ndi fof koni fana muɗum fo ƴewto yalla heeɓe kani tawede le laamu hakkundejo o
so sukaɓe yogaɓe na duntani gouvernement o ndenago mbiyanna yimɓe kañe fimum en woɓe kay dardi yimɓe heeɓe hinnade heɓgol golle
en mbiyan ko sukaɓe domti ɓamde le saha leydi ndi fa jottoɗa le wuude leydi ndi kañe le ɓalere leydi ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé
gawle saha leydi ndi ko heewi sukaɓe jokkolɓe fo ana yiiɗi yimɓelle anduɓe golle sanne wattele gouvernement kesso garo fa joine o ɓeɗade ɗum ɗo eɓe jiiɗi gouvernement kesso garo fa joine o hinno ndenago le deɗɗe huncana hoore kabaruji ɓiliɗe sariyaji
aɗa hani neɗɗo kanɗo place o totte kedde wattu sotoɗo o heewa aɗa hani gouvernement kesso o fewa dabare ndenago galluje leydi Mali foof hinade kabaru sariya e renudu jamare nde
gotel muɗum woni ko dooma yuwaru le wuddu leydi ndi yimɓele ɓe kano yiiɗi gouvernement o huncana hoore ndenago gellal maɓɓe ngal o waɗa ko wawi fu yalla cuuɗi e kolgal udduɗi saabu rafi ndenago o ana heeɓa uttidde
yo gouvernement kesso wawa hinnade ndenago leydi Mali ndi foof yila am yo gouvernement o udita jangdira uddade ɗe jaam hewte malinkoɓe foof tamodira juuɗe yalla ñiɓude leydi ndi gotuma ɓuɓɓe leydi Mali yalla jamna hewte leydi ndi foof yo gouvernement kesso wawa hinnade ndenago leydi ndi
bamako ɗo le ɓalere leydi ndi sukaɓe jokkolɓe ka suuɗa e feyi mette muɗum ɓe kolliti wiide eɓe nimsiti sanne guɓɓe yimɓele gaɗoɓe politique heewi sanne le leydi ndi eɓe narda hooreɓe heyɓe leydi ndi waɗa ko wawi fu yalla ne heɓana sukaɓe jokko kolbe golle
wa hina malla famo ga ngirmo leedi malindi yo bare de fu fuse habiti be totte posuji didi yo dawra hebu golle e mahudi datti hakne ngalluje de wurman ke son haani haldude police abe bolul wala leedi di de suka be joda ki bamde tan atay de no hulta wiide gooman haani fiide dawra hebu golle yo kinno kabaru habiti be
yontere tiagal ko kanko Mokhtar Wane premier ministre lamu hakkundere o wartira e jonde makko gouvernement kesso lamu hakkundere o ka ana doma faham
en jahan yotame dan birki sembe chaldi Umar Bagolo en jatt bangal figul bolon dum woni ara capital arande wala sukabe dubi sappo joy nokku zone a dum woni e fois fuddan na kikida ko to guineton
sembe seko en biyan do fuddi ila kikide kenyen jatti do kaw ko noddito Soumaila Coulibaly capitaine jaga boule mali kiddo kaw ko wonte e kintinto sukabe le on do wattu fufiru gol ko nayri bangal basket AS police ana leedi ruwana ditu yama gasanay be tafan kay
taggal mali e gine gondube silmininde gal do kawrital leedele didi godde kasana gondi e goldo figol balon ifoa suka be gala dubi sappo e joyi dum won liberia kanye e sierra leone kambe lami fedde yi moande be bi matti ngay di fu piete yimbele natta ton do batte nyaw coronavirus o matti arande o fiyan hakkunde gine e liberia mali du waran fidude e sierra leone kawrtangalan han timudle noga e tati lewru me taggal mudun basketi do an wondi e fide nokkuno dirtede kigali leedi Rwanda ndi ilele sappo e jagom lewru me equipe ngadi sappo didi ngon lengal o kawrtal equipe Mali goto Anton noddirted AS police ben pihitol koy didi furdu piyama cilol tata bongole be kan hawritinde e fat basketball yawunde kikit asawernde wakkat so sappo e joy yamde jabbiri maslimaji chapantati
Umar Ogle mesuka be men kenyen kay be kibi lawle le football golle ode
non wori sabite be njurmaaki leedi Sierra Leone di fe yam be gatti dum e baddi jeddi ben keba baddel gotel kikida hande be kani hawrtinde e gine kono kirin gondube silminde de do yewtere
mumina do timata bien yewtere de hande de morogol
non jatti sembe se kolitin so mbogu weli tan do yoni bilede sukabe kala do bawi tawede le manife mangal mu e joti fed be jafi no kono dandirno do e ser yewtere men en nuddete tous o grande ana wara inshallah